What would you do if you found out that your wife not only had an affair, but she got pregnant out of it, procured an unsafe abortion, and in the process lost her womb, and now you two cannot have children together? That is what happened to Julius Omng'ala, a 54-year-old businessman from Eshikomere village in Kakamega County.
So my name is Julius Omng'ala. Nilikuwa nimekaa nje kitu 8 months. Sasa siku moja nikapigiwa simu, mke wako ni mgonjwa. Ilibidi ni travel, nikakuja mpaka Kitero Health Center. Kwa hiyo nikampata akiwa huko, alikuwa na maumivu sana. Sasa wakati nilimuuliza, akaniambia yeye ni mgonjwa. Sikumuuliza nini nakuuma, akasema tumbo. Sasa kuuliza madaktari, ikabidi madaktari sasa waniambie. Aniambia amekuwa na mimba na ilitoka. Nilikuja kugundua baadaye limetokea nyumbani. So okay, uchungu ilianzia nyumbani na ikaishia hospitalini. Sasa si kuuliza kabisa kama imetoka nyumbani ama imetokea, lakini walisema mimba imetoka na daktari wamesaidia katika ile kupeana hiyo huduma ya kutoa hiyo mimba. Sasa pale hospitali sikutaka hata watu wajue kile kinaendelea kumhusu. Nikakaa hospitali sijui alikaa siku ngapi, alafu akatoka huko akakuja hapa nyumbani.
But unlike what would have been expected of him, he forgave his wife, later on paid dowry for her and wedded her in a colorful ceremony. According to Julius, he wouldn't have it any other way. In September last year, this couple agreed to solemnize their union in a colorful wedding that was attended by friends and relatives from both sides.
Hiyo hali ikaleta mvurugano kwa nyumba yangu. Tulivurugana mpaka nikatoroka, nikaenda kwetu. Nikakaa huko kidogo, karibu mwaka mzima kaa niko kwetu. Sasa mwishowe ndiye akajipanga akakuja nyumbani, tukatengeneza maneno ndio nikarudi kwa nyumba.
Akiwa nyumbani tena nikaanza kuona kuna gap mahali hapo. Sasa nimebaki hapa peke yangu. Nikaa hapo muda mrefu, karibu mwaka mzima. Sasa nikamfuatilia, nikaamua inafaa tu arudi. Godless alifanya nini ama nini? Hakuna mtu ambaye ako 100% right, mpaka mtu ana makosa. Kana nikaongea naye, nikaongea na wazazi wake.
But it has been a journey for these two. In 2012, Julia's wife, Monica Ndonga, found out that she was 3.5 months pregnant. And perhaps as any married woman, one would expect her to be thrilled about it. But for her, it was quite the opposite, because the problem was that the child wasn't her husband's.
Ilikuwa mwaka 2012. Nilipata shida kidogo wakati mzazi alikuwa kwa Nairobi. Alikaa huko karibu miezi 8 bila kurudi nyumbani. Sasa ile hali ya kutembea, nikajikuta niko na mimba. Ikafika miezi 3.5. Nikawaza nitafanya aje, kwa sababu mzazi akijua italete shida.
But then Julius was in Nairobi, where he had traveled 8 months earlier in search of a job.
Nikaamua kuambia rafiki mwenzangu mama, nikamuelezea kidogo. Ya rafiki akaniambia kuna mama mahali anaweza nishughulikia hiyo mimba itoke na iwe ni siri.
She had been warned about expected symptoms she would experience to indicate that the abortion was successful, and so she set on her way back home.
Nikaenda kwa huyo mama, tukakaa, nikamuelezea. Akaniambia yeye huwa anaweza jaribu. Mara hiyo hiyo huwa anakaa tu na madawa kwa nyumba, akachukua dawa yake huko akaniletea. Akaniambia nikunywe tu nikiwa hapo ndani kwa nyumba yake. Wakati nilikunywa akaniambia kuna signs nitaona kwa mwili. Nikiziona nijue labda hiyo dawa imesucceed. Nikakunywa dawa nikarudi kwa boma. Kidogo kitu wanawa hivi, kasikia mgongo inaanza kuniuma, tumbo inaanza kuniuma. Nikashangaa nitafanya aje. Sasa kidogo, karibu 3 hours kaa naangaika kwa nyumba, tumbo iliniuma, iliniuma uchungu wa ajabu. Nikaita mama mwingine tena, nikampigia simu akakuja, nikamwambia, mimi naumwa na sioni nikitoboa. Alikuwa rafiki, nikajua nikimwambia hii siri hata toa. Akaniambia, after that twende usi. Nikamwambia usi. Usina nimepewa dawa, mama amesema hivi na hivi, hii kitu itaweza toka. Nikavumilia kidogo, lakini ile maumivu nilikuwa nasikia singevumilia. Nikatoka nikaenda hospitali Kuisero Health Center.
Julius was then called and informed about his wife's condition, and on the same day he boarded a bus from Nairobi.
Sasa at first nili, wakati nilisikia ni mgonjwa, nilimuonea huruma na kwenda hospitali pia nikaona ni ajula alikuwa ilikuwa ni mbaya.
Julius also inquired more from the doctors and it was confirmed that indeed she was pregnant and she had procured an unsafe abortion. But despite the terrible news that had been broken to him, Julius did not want people to notice what was going on. And so, for the few days his wife was admitted, he didn't bring the issue up.
Sasa nika concentrate kwa afya yake. Baada kuja hapa nyumbani, tukaanza kukaa. Sasa zile hisia za mtu alifanya makosa zikaanza kuja.
But wakati nilikuwa bado niko hosi, mzee alipigiwa simu. Kako Nairobi. Bibi yako ni mgonjwa, ako hospitali. Na hao yuko hali mbaya. Ilibidi apande gari akuje. Akanipata hospitali. Singeenda, singeweza kujificha ati nini nini. Ilibidi mambo iwekwe wazi. Ajue. Akakuwa tu mtulivu, nikatibiwa, nikatoka hosi, nikarudi nyumbani.
But this tranquility wouldn't last. With time, things started changing and the anger Julius had bottled up within him all that time started manifesting. At the hospital, it was established that the procedure Monica had gone through to get rid of the pregnancy had completely destroyed her reproductive system. Hence, should not be able to have any children.
Ni waliniambia hiyo kizazi. Hiyo nyumba ya mtoto ilikuwa imeharibika. Hata mwishowe ni kama ilitoka. Wakati hiyo kitu ilitoka ni kama ilikuwa imeanza kuoza. Hiyo dawa ilikuwa kongo. Imagine vile nilikunywa tu kutoka kwa huyo mama kuja kwa nyumba na tumbo ndio inaanza kuniuma immediate. Sasa ikaonekana hiyo dawa iliumiza kizazi. Siwezi pata mtoto tena. Sasa unajua kitendo kaa hiyo kishafanyika na kuna ilifika mahali mpaka mzaa akajua. Sasa vile mzaa alijua mpaka aongee na watu wa kwa wake. Ndio mama alifanya hivi akafanya hivi kama wakati nilikuwa siniko. Unaona sasa madhara yenyewe. Mpaka ikafika mahali ilikuwa tu tuachane. Unaona? Ilikuwa tu tuachane, nikaenda kwetu. After kwenda kwetu sasa ndiye akakaa akaona sasa nitafanya aje? Itabidi tena nifuate. Nirudi tuendelee na maisha. Lakini familia ilielezewa.
Na wanakuchukuliaje?
Sasa wawezi kuwa friendly na mimi wakati ule. Lakini sasa hivi unajua kuna elimu tumeelewa, watu wameelimishwa kidogo kidogo. Tuko na elimu kidogo. Hata kama walikuwa na hizo maasira za kurukaruka, kuongea, kuropokwa. Ilifika tu mahali sasa wakakula. Watafanya.
On the other hand, Julius was devastated and couldn't come to terms with it because it was just 3 years into their marriage and they were looking forward to having a family of their own.
Tukaanza kukurubishana kwa sababu ilikuwa karibu mwezi wa 10 wa 11 hapo. Mahali ya Januari ndio ilishindika, ikabidi aende kwao. At that time sasa wazazi mama yangu alikuwa bado yuko hai, akajua ndugu zangu hao wakajua, my sister in law akajua. Sasa ikawa tu mpaka tukachane.
This heavily contributed to the crack that had now begun to form in their marriage. By October 2012, their constant arguments and disagreements had become frequent as they grew apart. And in January 2013, all hell broke loose and they decided to call it quits. As for her social life, she withdrew from her friends and stayed away from most meetings and gatherings like chamas.
Sasa unajua ilikuwa siri kwanza. Ilikuwa tu mambo yangu. Sasa wakati ilifika kuwa serious, ikabidi ni signal mama rafiki yangu mwingine. Unajua siri ni yangu mimi mwenyewe, lakini nikishaambia yako mwenzangu hakuna siri hapo. Utafikiria amekuwekea siri, lakini kumbe huko nje anatembea akionge. Ilifika mahali hata uwezi kaa kwa mama wenzako hivi mpige story. Watu wanakuogopa, wanashangaa kwani huyu naye bwana kukaa tu nje hii muda na inampata mambo kama hii. Mpaka nika mwenyewe kwanza nikawa na uoga kwenda mahali wenzangu hapo. Ninafikiria tu saa ile napita wanani pinpoint wanasema huyu naye si alifanya kitu fulani kitu fulani. Nilikuwa muoga kwanza. Sasa baadaye nikarikaa.
Na wazazi wako?
Wazazi wangu nilibidi tu niwaambie. Hawezi sema ni jambo mzuri. Walinikashifu kidogo. Nikajua ni kosa ilifanyika na siwahi rudia tena.
Na sasa ni miaka zaidi ya miaka 10 bila mtoto. Nisaidie.
Ni mbaya by the way, babu inafaa mtu ukue na watoto. Ulee watoto, mkue na familia. Sasa tukibaki tu vile tuko hivi, unaona ni ngumu. Unaona vile mmenipata kaa niko. Peke yangu kwa boma na dondoa mboga mzaa ametoka. Kama ningekuwa na watoto sasa hivi nangoja watoke ndani wakuje niwape chakula nini. Unaona bado ina hati kidogo.
Na marafiki zako? Useno.
Marafiki zangu, hii kitendo ikitendeka, hatukuwa free na wao ile. Hata kidogo, hawangesonga karibu mahali niko. Hata mimi mwenyewe singeenda mahali wako, tulikuwa na chama, ikabidi sasa hiyo chama niweke break kwanza. Utaendaje kwa mama wenzako mwanze kuongea story na chama? Na wewe mwenyewe unajishuku tu, unafikiria tu labda ukiona wakiongea wawili unafikiria labda wako na kuongelelea. Sasa ni kitu mbaya by the way, si jambo mzuri. Iliniumiza upande wangu.
But even as Monica was fighting her battles, Julius on the other hand was struggling to move on, and almost 12 months into their separation, he made a decision to extend an olive branch to his wife. In December 2013, Julius went to Monica's parents to try and talk her into accepting his proposal for them to get back together. And luckily, he was successful. But even as they had come to this conclusion, they were battling some outside forces from a section of their extended family and some friends.
Sasa from there, tumekuwa na wakati mgumu kidogo. Sasa nitukukua mpaka saizi.
Sasa wewe, wazazi wako na jamaa zako walikuwa wanasema nini?
Wakati waligundua walifanya hicho kitendo, walisema aende na asirudi hapa tena. Ilikawa tu, kulikuwa tu mmoja ndiye alisema hapana, hii makosa inaweza tokea tu wakati wote, lakini the rest walikataa kabisa. Lakini na mimi nikaona sasa hata ile kumsema aende kabisa sio kusuluhisha. Kwa sababu sijui tena yule nitakutana naye atakuwa na mambo gani. Na ile kule upendo nilikuwa nao mwanzo ndio ilifanya nikapuuza maoni yao. Lakini kauli yao ilikuwa tusiishi pamoja. Ni wale walimuita muuaji. Yeah.
Na marafiki zako?
Hata upia. Nilikuwa isolated. Nilitengwa sana. Siku. Yule wakati alikuwa kwao nilikuwa na marafiki. Wale ambao tungekaa nao. Lakini mshauri wao ilikuwa bwana huyo wachana tunaye. Sasa wakati alikuja, ikawa sasa tuwezi kuwa marafiki nao. Kwa sababu waliniambia asikuje, lakini amefanya nini? Amerudi. So, ikabidi pia nikawa isolated na friends. Na mimi pia nikawa na uoga ya kwenda mahali wako.
Some of his friends couldn't agree with his decision of taking his wife back, and he had to separate with them to save this marriage he was trying to salvage. Julius had decided not to look back, despite the fact that the issue of them not being able to get children kept popping up. But what gave him solace was that he has two children with his former wife, and Monica also had a child from a past relationship.
Okay, one, niko na watoto wawili, una bibi mwingine.
Ni bibi alikuwa mbele yake.
Alikuwa mbele yake. So, sasa wakati litendeka, nikaanza kupiga hesabu. Ule muda nimekaa naye, tena nianze kuoa mwingine. Naona ikiwa ngumu. Sasa nikaona tu wane ni kumsamehe na kuendelea na hawa wawili tuko nao, kwa sababu yeye pia ako na mmoja ambaye alipata before afanye hii ansefa hii kutowavya mimba. So sasa tulisikizana, wacha tuwe na watoto wangapi? Watatu. Tukubaleni tu tuko na watoto watatu. Sasa hiyo hata saa hivi huwa inanisumbua. Ilianza kunisumbua wakati imefanyika, baada ya mimi kujua sasa hawezi shika mimba. Lakini sasa si ilibidi tu nikubali vile alivyo. Hiyo vitu zingine ukizifuatilia zitagumiza bure.
So when they moved in together for the second time, the two blended their family. Right now, the two older children have since moved out and their last born is in Form 3. My name is Pauline Ungaji and this has been Nation Reports.